Sawa abakugu Dr. Moses Ntaro okuva mu ssettendekero owa Mbarara University of Science and Technology agamba nti Uganda eggwanga erijjudde abantu obukadde n'obukadde lukyali lutalo ogoba abantu ku muze ogw'okweyambiranga ebweru w'obuyumba obukyamirwamu. Dr. Moses Ntaro, omusomesa mu Mbarara University of Science and Technology, agamba nti kino okusobola okirwanyisa kisobola kuyita mu nteekateeka ey'abayizi abatendekeddwako yatuumye Effect of Student Community Engagement on Open Edification Free Status. Enteekateeka eno agamba nti esobola okuyamba abantu abayizi bwe bagenda mu byalo ne mu bitundu ebirala ebirimu abantu ne babannyonnyola ku katyabaga akali mu kweyambira ebweru w'obuyumba obukyamirwamu, era nga bazudde nga n'abamu ku bantu mu bitundu bya Uganda ebisinga obungi obuyumba obukyamirwamu tebabulina. Ntaro agamba nti ebimu ku ebyo bibazze banoonyerezaako ku bantu 492 mu disitulikiti y'e Kabale mu bukiiko obwa ddyo bwa Uganda bizudde ng'abantu 3 ku buli 10 bokka be basobola okugenda ne beeyambisa obuyumba buno. Naye agamba nti ebimu ku byakazuulwa biraze nti abantu mu nsi yonna obukadde 305 tebakozesa buyumba bukyamirwamu, naddala Sub-Saharan Africa, ekitundu ekiri mu maserengeta g'eddungu Sahara kye kikulembedde mu bantu bano. Naye agamba nti ekimu ku bisinga okweraliikiriza kuvaako obulwadde gamba ng'enfaana n'endwadde endala ez'obuligo. Abakugu mu kuno